Anginivusele bangani bami ehlelweni letinganekwane lapho sisikhona nali ibali lokusho ukuthi naye inganekwane kuleli gwalagwala FM. Ngakho ke ngitsi sonzelana nonke bangani bami stova bunanzi phela betinganekwane tethu. Namhla ke inganekwane nelengeni phathele yona. Sikhuluma ngembuti lencane lelahlekile, ngisho lizinyane lembuti. Bekukhona umfana ke ligama lakhe kungicolani, lube kathi thanda kakhulu tilwane, asiziveni ukuthi kwendekani ngaleyo mbuti lelahlekile. Kwasukasukela bangani.
Cozi.
Kazeni ke bekunomfana ke likubito lakhe kungiqolani. Lo mfana lo bekathanda tilwane ngendlela lemangalisako. Onke malanga ka bekavuka ekusena vakashele eplasini phela yobona tilwane letahlukahlukene. Kepha make wakhe ke bayavamise ukuthi kuye.
Tilwane atikavumeleki kusihlale endlini ngoba tiyangcolisa.
Loko phela kwakumkhuba kakhulu qolani ngoba bekathi thanda ngenhlito yakhe yonke tilwane. Kepha phela make wakhe vele bekacinisile ngoba indle yakhe beyihlobe kakhulu. Kusuka phansi kushona etulu icwebetela ngaso sonke isikhathi bekangafuni nje umuntu ayingcolise leyo ndlu yakhe
kodwa kungabanjani ke make sibe nelikadi
kwabuta xolane kumakwa kwakhe ngenhlitiyo lenhle kakhulu
likadi lincane futhi lithulile
xolane likadi leboya futhi lihamba loboya buhamba yonke endawo emedini phasi yey nisho yonke endawo
Hoke kungabanjani sibe nenja inja yona yihle
inja tinemsindo inja ingena endlini ntawufola tedlahlatayo labe ihamba khona ingcolisa yonke indawo tilwane atikavumeleki lapha endlini
ngakho ke onke malanga acolani bekaye eplasini ke kusena yobuka tilwane wabesena kafika khona wabuka tinkomo wathi thanda kakhulu wasuka lapho wahamba futhi wabuka tingulube nato wafika wathi jabulela Kephela kakubukile tuke tingulube betikhulu phele kakhulu futhi tingcolile. Kodwa wabuphinzwa wabona ukuthi letilwane atihlanza wonye. Tiyahamba hamba kuye yonke indzawo lapha eplasini. Ngalenye ilanga ke lizinyane lembodi lalandzela culani ngalesikhathi abuya khona eplasini phela kobuka tilwane. Weve emva kwakhe kuvakala clip clop clip clop clip clop yonke indzawo nabahamba.
Oh, ulahlekile. Yini ke indzaba ngilandzelele?
Wabuta colane phela buta lezinyane lembuti wabeziso yalibhambatha la ngemuva emhlanje labuke kanalo selimamatheka kwangazuthi liyamuva colane ukuthi uthini wabeziso uyacabanga ke colane kodwa maka ngambuti ngalembuti kuthi uyayithanda yini kumbe tona timbuti ngempela ngempela uyatifuna yini ekhaya ase sive ukuthi wachubeka wathini
oh ngimele lapha
Washo njalo ke kule zinyane xolani. Le make lambuka kwangathi liyamvisisa ukuthi uthini. Xolani waya kumake wakhe, wafika wakhuluma naye.
Make, uyayithanda na imbuti?
Kubuta xolani kumake.
Hayi cha.
Yebo.
Yebo xolani ngiyayithanda imbuti, kodwa hayi lapha endlini.
Ngalesikhathi ke xolani akhuluma namake wakhe. Imbuti bangane yanyonyoba ngemva yangena eminyango wangemuva endlini. Yafika yangena ke kitchen kwevakala tinyawo tayo futhi clip clop clip clop yashona khona kitchen. Yabuka yonke indzawo. Yaphesisa iya. Okay. Imbuti ke bangane bami yanyonyoba yangena ngeminyango wangemuva kitchen kwevakala tinyawo tayo. Clip clop clip clop clip clop yashona kitchen. Yabuka yonke indzawo. Bekunesigcoko ke sababe silengisiwe emva kwesivalo. Yangenela leso sigcoko yasidla. Yasihlafuna yasihlafuna yasuka lapho ke imbuti. Yashona tuke sikhwama samake lebe silengiswe esitulweni. Yafika naso yasidla futhi yasihlafuna yasihlafuna sabathi imvithi. Yandlulela ngisho nasekhabetheni gogo bekati bekele khona phela ima-biscuit. Nalapho yafike yawadla yawacetsa. Nayisuka lapho ke lembuti yaya etafuleni. Bekunendvange lebeyilengele itafuleni lembuti yafuna kudla leyo ndvange le hawu emva kwaloko kwevakala kuphuka kweliplate seliwa phasi phela ngakudonsa kwale mbuti lendvange xolane ke namake bagijimele kitchen bobabili
hayi cha nani uyabona lembuti le kumele ihambe lapha ekhaya
kwashe make phela waxolane wabona ke xolane ukuthi cha make bekacinisile ukuthi tilwane atifuneke endlini wabeziso uyacabanga ukuthi utawenda njani Wathonza umsila wale mbuti lencane ke wayikhiphela ngaphandle. Wabezisa uyahamba yoya kumnumzane Mandindi phela ukuthi ayocela indzawo mhlawumbe yena beyangayithatha le mbuti.
Mnumzane Mandindi, uyatithanda na timbuti?
Kwabuta xolane kumnumzane Mandindi atincengela nakuye.
Yebo ke, ngiyatithanda.
kodwa nginayo indzawo leyanele ukuthi ngihlalise imbuti. Buka nginenja, inkukhu, manjele, likati nebantfu balo. Mkami, madvodza akade lamabili, neliswane, anginayo indzawo nje yembuti.
Xolane bangani bami abese sewuyachubeka uya kulomnye emngani wakhe lokungu-Agnes. Nayo imbuti iloku yamlandzela ngemuva.
Agnes, uyatithanza timbuti?
Kwabuta Xolane Agnes.
Oh yebo, ngiyatithanza timbuti. Tikicita lubisi lokwenda ishizi lemnanzi. Kodwa lapha ekhaya sinetimbuti letinzathu. Asiyidzingi yesini. Kumele wetame kubuta labanye ukuthi kunayo. Kumele utame kubuta labanye ukuthi kude yini lo ongayithanda imbuti.
Kwasho Agnes ke naye landvula leyo mbuti. Xolane ke wasuka bangani bami washona kumalume Jim. Nakafika kumalume Jim wamthola phishekile ngembongolo yakhe. Nencola yayo phela bekafuna khamba yedolobheni kuyothenga. Wabese sofika ukukhuluma namalume ke. Wafika wambuta ukuthi, "Malume, uyayifuna nje imbuti?" Asesive ukuthi kwahamba njani.
Malume Jim.
Kumemeta ke Xolane ubita malume wakhe phela toti ncengela nakuye ukuthi athathe naye imbuti ngoba ayinayo indzawo yokuhlala.
Uyatithanda timbuti?
Timbuti. Yini ngaba umbuti lo? Yebo ngiyatithanda timbuti. Kakhulu uma uyenda umshibo lomnandi.
Cha 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 malume. Hayi le mbuti lencane kangaka.
Kukhala Xolane bangani bami wabamba umsila wale mbuti. Sekafuna kubaleka naye. Imbuti nayo yasuka lapho yakhahlela malume Jim ngona naye bese kayibambile athi utitholele umshibo.
Oh, yati angilimata le mbuti.
Wamemeta malume Jim eva buhlungu lobukhulu kabi. Imkhahlelile phela ingamdlalizi.
Baleka, baleka.
Kumemeta Xolane ukuthi imbuti yakhe ayichubeke ibaleke, ingaze itholakale seyiphelele ebhodweni.
Phela lapha wena nale mbuti.
Kwamemeta malume Jim kodwa Xolane nembuti bagijima babaleka ngawo onke matubani lebanawo. Nakuya bayoshona le kamkhulu.
Mkhulu, mkhulu bo, sicela sibhacise.
Hawu, kwenze njani Xolane? Naqhamuka nikheftela kangaka. Sekubuta malume, kubuta mkhulu.
Ah, mkhulu, ngicela ungisite bo. Phangisa, sheshisa sibhacise, malume Jim ufuna ukudlala imbuti lencane. Sicela usito.
Ine.
Ha? Hayi na kancane ke. Le mbuti lencane kangaka. Pho wena Xolane uyithole kuphi? Ngoba phela le imbuti yami le. Phela ilahlekile ngiyabonga nje ukuthi nawo kona soyilethile. Kunini ngiyifuna? Sekusho umkhulu naye sekathokotile phela ukuthi imbuti yakhe ibuyile. Kanjalo ke imbuti lencane ke bese vele isekhaya kulapho vele beyihlala khona ngaleso sikhathi ke Xolane. Akasamanga akhulume kakhulu. Wavele bayilungiselela ke ukuthi salingena la beyilala khona. NdaXolane wajabula ke ukuthi imbuti ayizange nje seyiphelele ebhodweni. Bangani bami, iphela lapho inganekwane yethu namuhla. Angethembe ukuthi niyithokotele nonke. Ngako ke vakashelani lelikheli ke ntoti ithola letinye inganekwane letimnanzi lapho sisikhona nali ibali.mobi. Nisale kahle bangani bami emakhaya.
Nisale kahle bangani emakhaya. Bye.